Yes, Kazusa. Kenya, Uganda, mpaka Tanzania.
Produced by Du Sykes.
Chini yenu
Kariakoo,
Ilala Gerezani, baka Kigogo, Tabata, Mtwapa, Ukunta, Uruna, yeah. Tuangu menipata
Tude
Ale shikide mama, sema shikide.
Shikide,
shikide, shikide.
Ale
shikide, shikide, cheza shikide.
Shikide,
shikide, shikide.
Ale
shikide mama, sema shikide.
Shikide,
shikide, shikide.
Ale
shikide, shikide, shiki, shikide.
Shikide,
shikide, shikide.
Salam, dugu marafiki dale salam. Clap kilabu ni whisky gaja doma na kendo patam. Bata kwa hapa fiti bila dem. Tucheze kwa pamoja so kila mtu kivyake nipe ham. Na mimi nisikie mwanadam. Nifanye kukubeba mambo yawe mungide. How come? Hautaki hata kunipa salam. Basi tuende flow tukacheze shikide. Nipe ham. Na mimi nisikie mwanadam. Nifanye kukubeba mambo yawe mungide. How come? Hautaki hata kunipa salam. Basi tuende flow tukacheze shikide.
Ale shikide mama, sema shikide.
Shikide,
shikide, shikide, shikide.
Mashine ya kijiji, wana scratch speedy. Ngoma ya Mace na Didi. Sindo siseme kama watu kwa friji. Klabu baridi mezidi, tena mezidi kwa speedy. Complain kasidi kwenye mashine ya kijiji. Wana scratch speedy, ngoma ya Mace na Didi. Sindo siseme kama watu kwa friji. Klabu baridi mezidi, tena mezidi kwa speedy. Shikide,
hey, shikide, hey, shikide, hey, shikide, oh, shikide, shikide, hey, shikide, hey, shikide, shikide, shikide,
shikide, mama sema shikide.
Shikide,
shikide, shikide.
Watuangu wa Ilala, Bom FC, Ashanti na Dane Wala, Itali kwa Dafala, Amsterdam kwa Bachala, Baka kwa Wesu wakuna kulala, Magoa, Goshi, Debeli na Saidi Kipala, Mwanenu ndo hivo na ngara, Mungu atanipa inshallah, au vipe, ala fati ngumi jive.
Mutu batarokota benyewe kunyavu.